From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday morning session of the 187th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters,
we welcome you to President Thomas S. Monson, meeting. Yet the entire Emma Onwa Ewo Eriasmina, Efa Radio, so television, and internet, and our satellite, Ede Bremus. And you ma, Yebeto Sabre, Mormon Tabernacle Choir, Mark Welbeck, and Richard Elliott, and Ebedion Wenim, and Andrew Onsworth, Ebebo Senkun, Choir no Eto, Press Forward and Saints. And now, Sisi Ongbeto. Now let us rejoice. Now, only we are Empire Deacon, Sister Neil F. Marriott, our year, Tusumino, Young Women Presidency. Now, quite no better. Love is spoken here.
yeja pa wosra odoye ye sie mu wani je wo conference ya se eda wa se ewo odoba yesu kristo a obe wuji ye nkwa ene gospel ye odi abrei da wa se se odi president thomas s monsing ene omo oni omo ye adwuma nyina sro se wo be shromo se no beti me ye omo adwuma ye Yes, I'm so bumpy. Ma, omo omo be tonyo ni omo ni ya kasa. Se obe mo ma kasa. Anna omo dia dance ye. Be kan ya koma ni hu odo a wo ma ye. Ma ye jidie wo mu enkosro. Na sa jidie we yi. Emma ye mwa ye hu. Se ni ebeti mi ene wo akotena biem. We ni ye kan wo odo ba Yesu Kristo di mu nti. Amen.
It will now be
a privilege. Ebe ni Jesse ebe tiefri ya komisheni President Thomas S. Monson. Na uwe sister Joy D. Jones ebe D. dinachi April twa mu ne yede no ye primary general president Sister Jones we are ebeti every elder Yun Wanche akadio so no Elder Ronald A. Rasband akadumio no enzo beka sachre.
My dear brothers and sisters, I greet you most warmly. General Conference. Jesus Christ, sorry, Latter Day Saint for ye no. Nansana meshe asema meka chere mono. Yebisi tempo num na yebisi wo Brasilia, Brazil, Greater Manila or Philippines area. And Nairobi, Kenya. Pocatello, Idaho. And Saratoga Springs, Iowa, Utah. Na anope mekasa afa tumi ewo Book of Mormon. Ene ni ehube hia se sorry for no ye be sua ni adwen na ye de aboy ebra. Na ni ehu hia ne se yenya sa gidie wo Book of Mormon yi mu a ebe boy. If you say yetimre or how any a widisem bibri woho. Na the abeti me a boy who bind a wo if we are say a womb ye nay. Eye se ye benya GDA a wo Yesu Christu ya jin kwemu. Enne nin cheche a obetre yeno. And no be boye e diejina baby pa. Se one kind Book of Mormon e debia me patcho kind na se o kind na se o bo hom pae enso a ebusa ne no kra hon konkon enso ebe kire no kra na me catcho se eye no kra na me jitum se eye Joseph Smith na oye prophet no hu ye ja Paul wosro ene ne ba Yesu Christo na enam se Book of Mormon ye no kra ntri Latter Day Saint asori no eno ene Yesu Christo asori wo asori so ena priesthood asori fudie tumi no a oye wo nyankopon ne die no eno so aba asase so biem a eno ho mo ano e wo se ye nya ne ye de bo aye ne ye ma na se wuni gidie a ewo se obo moden na wankasa wunya wankasa wo gidie na ehu hia se wankasa wo benya adanse die kaseye ewo emre a e din mu enam se se wo di wani to obi ni gidie mu a eno no entimi mfa wo nko wanim na ehu ebe hia se de ebe ma ugidie gina eye se wo be di Yesu Kristo mra ne so na no abom pae de bia no akan tro kronkon no na menuanom menim se mo bom ho mode bom pae na mo sua na mo dwene Book of Mormon de bia eno no bema ho kronkon ne mo akasa eno bema mo timi agina pintin na adwendwen ene o haw bia a ebeba mo ho no eno no ebema mo timi agina na medim akoma agina eka we agina wo Yesu Kristo edin mu ntino amen.
We love you, President Monson.
President Monson, you're the power.
A year and a half ago,
I feel like I couldn't have a friend of Monson, President Nelson, so because I train a fat, sir. Yen train a money and more by a free bunny home. A small kind, no, a become a common power. Who strive to live and Koran so a bombardier so Bobo Bratin and no dinner cupom rice and so. Media dancing said, and Kora, yes, audience, no, we are more demo, we are him, we are soon. Nancy would never painting now, yeah, dear, yes, I'm Koran so on him, so in Yakupoma, now in Sarah Radi, Yakupon the one. Now so opposite, we are dinner cupons and so. To stand that into no and crabbins and crabby so as I see so and that won't mean you know, sir, pintin so. As I said, ɔbonsam ɛtaataa wɔn wɔ abrabɔ nyinaa mu na ɛhia sɛ yɛbɛhyɛ wɔn den na yɛabɔ wɔn ho ban ɛhia sɛ nso yɛbɛsɔre na yɛdi nkonim wɔ ntɔkwaa ne ɔbonsam nso deɛ ɛne yɛ den nso no Bruce McConkey kan mfe bebree twa mu no sɛ yɛ wɔ saa sere mu no so yɛwɔ ntɔkwa mu paa yɛne ɔbonsam wɔ ntɔkwa mu na ɛnso no yɛdeɛ yɛagyina yesu kristo nkyɛn na aka no ho na yɛdi nkonim yɛdi ɔbonsam so na saa ntɔkwa nso no deɛ nnipa bebree nso ɛwuo na saa mmere nso deɛ wontumi ntɔkwa nso deɛ ɛhia sɛ wɔ nso wobɛhu nea wotua ɛno nso deɛ saa ntɔkwa nso kɔ so no so no na yɛn nyinaa nso yɛko wɔ saa ntɔkwa mu yɛne yɛ nkwara nyinaa nwono nso no nkwaraa nso na ɔko saa ntɔkwa yi bi ɛno nti na ɛhia sɛ yɛbɛnya ahoɔden na yɛgyina pintin mu sɛ nneɛma yɛ a ɛbɛtumi ayɛ ne abɔ yɛ ma ho ban no so yɛ adwuma a ɛsom bo nanso adenkyerɛ bɛma yɛ awofoɔ ne yɛ nananom yɛbusuafoɔ yɛkyerɛfoɔ ne ɔnom a ɔdi yɛ ne mu ɛhia sɛ ɔ nso bɛboa wei nti na nyankopɔn nso ama nkyerɛkyerɛ soronko a ɔakyerɛ yɛn sɛ awofoɔ no so monkyerɛ mo ma sɛ wobɛnya ɔmɛte nsakra ho ase wobɛnya gyidi yesu kristo mu na ɔbɛbɔ no asu na ɔanya ho kronkron no so na ɔbɛbɔ mpaeɛ na woanya ntere tene ne wɔ nyankopɔn no mu ɛhia sɛ yɛde kanea ne nokorɛ nso bɛkyerɛ yɛma no so adeɛ wei nti na nyankopɔn nso akyerɛ yɛn kwan a bɛtumi yɛnam yɛbɛtumi aboa yɛma wɔ wiase ma no ne nyinaa mu nso no yɛbɛtumi afa ho kronkron nso abɔ yɛma ho so ban adeɛ baako deɛ ɛdi kan bɛtumi ayɛ no sɛ ɛhia sɛ yɛnyɛ nso bɛhu sɛ yɛ adwuma no so yɛ adwuma yɛdi mu ɛhia sɛ yɛbɛte aseɛ sɛ yɛn ne yɛma nso yɛ nyankopɔn ma na yɛwɔ asase yi so nyankopɔn nhyehyɛe nti ne yɛma yɛte asase yi so ɛhia sɛ bɛboa yɛma ma ɔhu sɛ wɔyɛ mmaa ne mmɛma a nyankopɔn dɔ wɔn deɛ ɛtɔ so mmienu no sɛ ɛhia sɛ yɛnso yɛbɛte a yɛbɛkyerɛ yɛma nso wɔbɛte a nsakra nso nsɛm nso akyerɛ ase ɛhia sɛ bɛbɔ ho fra firi bɔne ho nanso sɛ yɛbɔ ho ba firi bɔne ho a na yɛnso yɛnka sɛ ɔnkɔyɛ bɔne da bi a nso wɔbɛbɔ bɔne da bi sɛ nso so wɔyɛ bɔne bebree nso a wɔbɛtumi nso asesa sɛnea james kyerɛ nso sɛ wobɔ ho ba firi bɔne ho a ɔbɔne nso wɔbɛdwane nkwaraa bi a yɛfrɛ no stripping warriors wɔbuk momo no nso no na yɛkasa fa wɔn ho anaka nso na mmerɛ biara nso na ɔnso wɔka nokorɛ na ɔgyina pintin na wofoɔ nso kyerɛ no sɛ ɔmɛdi nyankopɔn mmaransɛm so na ɔmɛmɔ mmaratene saa mmeranteɛ nso na ɔte sɛ yesu kristo ɔdi yesu kristo nsɛm paa so na president thomas smons nso aka yɛn sɛ ɔfrɛ yɛn sɛ yɛbɛnya akokoduru a saa mfrɛ nso ba yɛ nyinaa ho yɛbrɛ abom da biara nso ɛhia sɛ yɛbɛnya akokoduru na mmerɛ biara nso a yɛbɛnya susuiɛ anaasɛ yɛbɛyɛ adwuma biara nso ɛhia sɛ yɛbɛnya akokoduru yɛnkɔra nso no yɛ ɔnam akokoduru yi so ɛde tumi kata wɔn ho sɛ mɛnya ɔbɛde nyankopɔn asɛm so na ɔbɛdi yesu kristo nsɛm yesu kristo akyi president henry b iron nso tu yɛmfo sɛ momfite aseɛ na monkɔ so da biara deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no sɛ yɛbɛkyerɛ yɛ ma mmerɛ na wɔyɛ nkɔdaa no sɛ mɛnya ɔbɛsua yesu kristo nkyerɛkyerɛɛ no a yɛfrɛ no articles of faith ɛne nea wɔakyerɛ wɔ for the strength of youth mu wɔ primary mu nnwuma a yɛto m nso ɛne yɛnea nso yɛdanse deɛ ɛno ne bɛboa a bɛtumi bɛni yɛ nkɔra yɛanim de a ɔba yesu kristo ho ɛhia sɛ wɔ busua m nso yɛbɛwɔ mpaeɛ ne yɛbɛsua ntwerɛ kronkron no yɛbɛyɛ fam evening na yɛbɛkɔ asɔre na yɛbɛbɔ mmaratene nso yɛbɛnya ɛhia sɛ yɛbɛgyina pinti wɔ honhono mu wɔ wiase yɛtimu no nso no nnipa bebree nso a wɔnte onyina pintin wɔ nyankopɔn mu na ɛhia sɛ yɛbɛkyerɛ yɛma ma wohu sɛ yɛnante ɔnokorɛ mu anaasɛ yɛgyinagyina pintin wɔ nyankopɔn mu yɛadeɛ a ɛhia ɛhia sɛ yɛbɛkyerɛ wɔ saa deɛ mmerɛ a yɛbɔ wɔ su na nso anaasɛ wɔkɔ asɔre nso no Jeffrey, our home and Sakachin say, say a chair, say ye catcher, my say, ye chair, my say, only a much a palm swat. I didn't hear. We are talking about say, Cassan, I'm in show, a chair, man, swat. Not yet, ye chair on set, ye dear demo pie unto I, and I'm Yankopon, a dear by as I see so. The adversary knows this. Obon Samson himself. Oh, Samson per se, Yene and Yankopon by Yapam, and you know, was saying Yenyans. Since your boy, my so Obenya Santia saying, na only Yankopon by Baba Pamoa, and so be born home, then every bonam home. A quamber and so near Betman, I'm so I betray a master and a maya, Obeni Yankopon Apam, no dinner Samson. When Shabo, Mummy and Chair, my say, only on one opam so. There be a nas way sadians who are now young Koran so are, or Ninin so are, or bears sadians. And fatu me to say, well, family evening is no, a Japan soup with San Nebaba man would infuse him, sir. And near near Cosino, bear my friend Kevin and Sono. Kevin's mother asked him what he could do to get along better with his Kevin, my man Busano, a dear Ben Obich me, I am so bad one is Ninia bar, Ketuan and Sono. Kevin so boy, she said. Obama Modia said, on see Ninia back at Lizzie Crow. Kevin's dad asked Kevin how he had done. So, any man, so no, Kevin, Nedia, no, so Busan said, Kevin, a dinner way, and then so no, Kevin can say, Edja, midi, my son, bosso. Nanedia, no, so Edana say, Kevin, then my man, so catch and say, sir, obey me, I didn't assemble so what that back one. All my dear, so obey us, I didn't know me, you know, a damn unison. And then you know, Chairman Kevin, so course, we didn't assemble so. Now, Ninja by Lizzie is not or Dana said. Now, Kevin's not an idiot, so or catcher and said, be my shambles, I sense, and make us send me my shambles. The consistent practice of promise. See, across the Biana, Etre, myself, Medina Pintin, no one need Adam Passoir. And then, so, boy, a man, so, my own, so, a babo no suit. When you're on Concronos, when you ask them, a pamshe de can away. Now, as a pamshe, any in the book of Daniel, Yankopo Machan, so a commune, so, well, book of Daniel, no moments, no, Shadrach, Meshach, near Bednagon, so. Or catch the Nebuchadnezzar said, one some no, no, but some ready. Then so I can say, Yan Sumo and Yakupon be boy home by Nansu, Yakupon my home by crowns what? Yan Sue person who is there. Yan some wo wound room and so no. Then Yakupon my and so on. Monument is answering home. Now, young unified a quiet and I'm so boy, I mean to Yedia Pamso. So I'm ranting me and saying, you know, would the Yakopan send so? Then so, or Shebo, would the essence say, or Shebo say, obey the Yakopon, and ransom so? These three young men, just as the stripling warriors, are wonderful examples. So I'm ranting me and saying, what you said, stripling warriors are a Casafa who will book among one, you know. I can't bear so, Ebenam so, Ebedee Sam Fatu, so your bush, you know. Kakra, kakra. Children taste success. Kakra, kakra, your boy and mama once was your science and pain, so said, would you want shambles? What? Who comes by Bible, or Brabham? And I just be worth and so I catch it, say, you better paint me what Yanko points and burns, who comes by Kayo. Then shall our children's confidence wax. Now, wait, your chair, my sandy, and so I answer them all with Nakuku drones, so you better see painting with Yanko Pomo. Na babo ho ban free bone ho menye ma ne mema monche mo market one so mama ho sene be ya wono so be hu mo brabo na on obesia free monche sene e kwa na so be obesha bone wadi apam en kwa so be o hwe ne ye no process o pese o yesa ne mene bi en ntino en hia se bo be na en fato ho pa. So never you bet me as young. Me dear dancer answer Jesus Christ no one would be answer anymore. Send Sermon so much there, Namudi and Nim Namodo, Jesus Christ of Man and Swap. On concurrence, so be more moon, sir. Acquire a better acquire bonam from my mom home by, mamma home by. Men pie bon and say, your man, you answer Becca, send a Nephi can say, a ready. Shemidin, sir, may ya. me dream ho free bone ho me dia dance here say I didn't cry Jesus Christ be who my we are seeing na esa and I'm say o she bo say o ba be ye say dwuma nso ma yan na odorin pa o esa say o ka o she bo so be say dia na me disam mfatwe ho wo Jesus Christ demo amen.
My purpose is to invite others to come unto
Christ. Yeda me nim se me ma manfo aba Yesu Kristo mu. Na eno na ese ade eda obi ani so. Na mene na wofo ye boy Yesu. Emra na me di 16 years no. Na na menu aketwa a na wedi 14. O join asore no enam me wofa. Na
different church
na enipa edu a na yewo yebusuemu na obi akọ na sori ntina eye enije bebre se yigna ye join asori na yigna ye ni age na na me papa ena na neni age pa na na otimi sori anopa entem na wetimi akenkan esua tro kronkon no don remienu na na okọ ekọkan sempa na ekyere enam fufuo ne omomte yeso na enam juma pa odi ye ntino mebusuafo duenu miensa ebọ esu na saa wanwadie we ema wanwadie bebresi ye ema afi etwe mu no yebusuafo bebre nso ebeka asori no na family history so na eyade na eda neni so na eno no na yade a na odo nebusuafo na every ebre a ye joy asori a minue odi meche a wodi 40 e share ase no ye odo ene ne ma ye ye asori no no eboa omo omo ti ase ene omo wewu no akosoro na ena me papa djuma odi ne nti no ama sesia no mebusuafo a omukọ echirechirechirechire no ama yetimi aye nwuma bebre ama om na ene no eye menije esanso ye me wanwa ewo djuma di ayaya ama yebusua na president Hinckley eka bibisa nieme eto no ewo Ohio temple no na odwen ne papa ene ne nana ehun emra na ote temple no oso ohwe ne ba ene ne nana ene omo ma na medwene omo ho na mehu se bigina mebusuafo emfimfi miense di menim ni miense di mechi na medwin we hu no eno no e ma me hu se eye mimi ejuma ese ewo se bibi papa bia mesue bia no ewo se mitimi kire omo a omo edi menim na ye nyina no ye gina ye busua entem na nia ye beye no ebetimi aboa ye busuafo ewo kwan papa ana kwan bone so na president Hinckley toa so e ka se me ma wonyo akwadro ewo nyamesumu udumedie a ohumoden bo obebo wo Yesu Kristo sumu no eno no ebe kire se ne ewobusua no betintim na dakro baako na tama ye bo Yesu yel mi hu se na asori omomo asori no em se na omudi kokonsa na ye me ya ntimi ko fie kokka che me papa ese a na da na nkrofo yi omudi kokonsa na me ka che me papa no bibusa se na minja asori kwa na me papa eka asem bi kire no se onyame asem papa no asa babiem na enam saa no ntini asori de no kre nanso enye obi a wa asori no mu no na edu pempenso a ye japa e wo soro e ye edie na osanzo ka se menhwe nipa na hwe soro
Hwɛ Yesu Kristo, hwɛ so ne hwɛ Yesu Kristo. Na saa asɛm wei a me papa ka kyerɛ mu ɛma me gyidie etintin, ɛsan so boa me wo abrabɔ mu. Na ɔsan so boa me ɛma me sua Yesu Kristo nsɛm. Sɛne Yesu Kristo ka sɛ bibie mu no hwɛ me. Sɛne wo nsuro. Ana wunye hubie. Emra na na meye missing president ewo Washington. Na insuyo to bibre. Na insuyo to ana yama ye missionaries for no eko ka nsempa no. Na me ka kire o mose. Monko ka nsempa no. Na moko ka nsempa na monhwe soro na mummie manum. Na monum nsuyo no. Na se mohwe soro a bubenya tumi a emu ode ne ebema mu tumi dindin a ɛmɛma ehu na ɛwɔ mu no ɛfiri mu na wei ɛboa a ɔmo ɛma mmere a ɛmu yɛ den mu no ɔmo timi gyina apintin na mesrɛ mo mepa kyɛ menka sɛ monkɔnkɔ nom nsubɔne
biara
na mmere a na meso me ne meyere ɛso ɛwɔ Seattle Mission no yɛba ketewa baako frɛɛ ɛna ɔka kyerɛ yɛ sɛ awenya dwumadie bi a ɔkɔ di ɛwɔ Carnegie Hall a nam sɛ ɔkɔ bɔ nnwom na ɛyɛ yɛnigye bebree nanso saa nnwumere no me ne meyere ɛbɔ mpaeɛ no meyere ɛhu sɛ ɛnam dwumadi a yɛdi no nti no yɛntumi ɛnkɔka ne ho na ɛyɛ ne ya nti ɔbɔ mpaeɛ na ne mpaeɛ bɔbɔ no sɛ ɔ sɛ me Nyankopɔn ɛyɛ m'anigye bebree sɛ wɔatumi aboa ama me basam bi mu ɛnya biribi saa a wokɔ akɔyɛ nanso nka mɛpɛ sɛ nka mɛtumi akɔ akɔ ka ne ho na ɛnyɛ sɛ mempɛ sɛ ɛnyɛ sɛ mekasa bebree o nanso menyaeɛ a nka mɛkɔ na ɔbɔɔ saa mpaebɔ no wieɛ no ɛna ɔnya atenka bi sɛ ɛnam sɛ wontimi nko no ɛno nti na onyankopɔn mama wo ba no akɔnya sɛ ɔno nkɔ no na meyere wanwa yire na ohu sɛ onyankopɔn ɛyɛ a ɔhyira yɛ ma no bebree ɛnam yɛn awofo no dwuma paa yɛdi nti no na ɔsan ɛka wɔ ne tirim sɛ ɛyɛ sɛ me ankasa no menkɔ me nuanom ne adɔfo nim menim sɛ ɛyɛ a na yɛhu ɔdɔ a yɛagyapa a wɔ soro ɛde ma ɛnam nneɛma a yɛhu ewiase nneɛma a ɛda yɛ ni so nti na sɛ yɛdwene yɛn Nyankopɔn ho a yɛbɛhu nhyira bebrebe a ɔwɔ ma yɛ ɛne ɔdɔ a ɔwɔ ma yɛ na sɛne onyankopɔn kae onyankopɔn hyira yɛ a ɛnam asoɔmmerɛ ne ne nsɛmpa no a yɛdi so no ɛno nti na ɔhyira yɛ na sɛ wodi ne mpra ne so a ɔno nso no ɔbɛhyira wo ne w'abusuafoɔ a ɛka wo ho a ɛtoa so ɛnɛ ɛyɛ m'anigye bebree sɛ m'abusuafoɔ bebree ɛdi apam a yɛne Yesu Kristo ne yɛgyapa ahyehyɛ no so nanso ɛyɛ meya sɛ ebi mu ɛnkɔ asɔre na sɛneɛ Elder Russell M. Ballard kaeɛ no ɔse sɛ asɔre no wokɔ no moturo modwe mu anaa wogyae kɔ a ɛnyɛ ade papa na dɛn na wobɛyɛ sɛ wobɛnya nokorɛ no na wobɛdan wo ho sɛ nokorɛ wei deɛ m'ani ngye ho biom ɛno no ɛmmoa wo ɛnsan so mmoa wo busua ne ɔmo a ɔmo toa so na President Thomas S. Monson ɛhyɛ a kutupa sɛ yɛmbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛyɛ nneɛma a ɛyɛ den a ɛyɛ papa ɛsanse yɛbɛyɛ nneɛma bɔne a ɛmmerɛ na ɔsan so ka kyerɛ sɛ yɛnhwɛ soro na yɛnhwɛ agyenkwa no na Yesu Kristo abue ne nsɛm sɛ ɔbɛboa yɛn na nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ ne yɛbusua bebree wɔ hɔ wɔ hɔnom a ɔmohwɛ yɛ sɛ yɛbɛyɛ nneɛma papa na ɛbɛtumi aboa ɔmo na meyɛ sick present a ɔmo release me no ɛyɛ me ma no mmarima no ani gye bebree ɛnam sɛ na ɔmonim sɛ ɔmbɛnya mmerɛ no mɛdi agorɔ na wɔtwe mmiɛnsa twa mu na yɛsan so frɛ me 70 na meba a
utwa to ona asem okai ne se o se da me me mane hawo enam se ye ye ebusua a ye betena da na oka kire me se mame ha me ho na ye me nije bebre ese me ba no enya enije ehwe soro eka se ehu se wanhwe wi ase nanso ehwe soro ehu di onyankopɔ no hyehye wo mae na meti ase se eya na edin eto da bia se uwo tibie bi muti se die bia wo yire nko asori ana ase bia wo busuafo nko asori ana ase bia wo nware ana ase bia wo ba a onni mra mra ne so ana ase bia wo ye awofo a wo kunu ana wo yire ja wo a wo ma ana ase bia nsembone ato Mesremo so ujidie mu samre a edin no hwe nyankopon hwe yage nkwa no na ne wo be wuji ye nkwa no bibia no ebe bibia wa hyehye bia no ebe boa wo na menim se Yesu Kristo obe wuji ye nkwa na se President Thomas S. Monson church no se ye diso na se hwe Yesu Kristo a na se ye kenkan tro kronkron no de bia na ye bom pa ye na ye di niema no so a eno be ma ye ahoden ama ya hwe Yesu Kristo eye menije se ma join asori eye menije bebre se menim ebusuan so ye betimi atena da na minim se onyankopon hyehye ne se ye betimi akwako kansempa no se ne ye betwe akra aba ne nchen na minim se Yesu Kristo ti ase na we na meka o Yesu Kristo di mu nti amen.
Thank you, Elder Che.
Elder Che, yeda ase.
Brothers and sisters,
minye ma ne mema me chese mo Anderson there mean vegetum say Yankopon Eddie in America so yeah Juma and when I'm on Kamshini, President Monson, so yeah said you may President Monson, you do also. You do you to mo near bonpire mao. You come for your door.
We have felt an outpouring of the Spirit this weekend.
Yeah tea yeah come say Hong Kong some by Saint Shemo. So we share a conference center here, and I said we share a few. And I said, "Well, sorry, man. When I said yes, I'm an engineer, I'm an engineer, I'm not
know."
Once we have been talking about come on, man. Now, some people so I can say, "Chao, what do you mean? Anyone come on, effort, no cry, what can say? I was an conference, you know." Yeah, first one, first one, and some of you were saying, "You mean, man? For Hong Kong, no cry, man. No cry, what you no cry? Obedi a dance here after Jesus Christ, you know." Or the Kenya Baba Wajunimo. From latter to a straw, him a Moshe.
That is comprised of three distinct.
And we are seeing a net, a radiant, and some more yea chance, or a chair, sir.
And the Holy
Ghost. A team for what's wrong, him a moment, so yea, me and son. Now, yea, name, sir, yea, yea, also, and nobody's Christian, and yea, and yea, and yea, and yea, 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 also, and so, or one of them, and yea, don't pay. Sounds like the balance one, and some corners, yea, only one of them, and I said, don't pay.
The Holy Ghost.
Wayne T. and Anna, a boy from Conkroma, also, or to me, a team. I saw a person who didn't come off a nano, a fire from Conkroma, and then you bet my way a brabble
moon.
Yet you also know when him said, well, a brabble moon's new, but corns of him, and yam a yuma a demo, personal. No one said, Ibenyan Semusa, a rehusemo, and so her, any emrana yam warning. Same baby, young what day, and it and more, and what your brother is no, what a Hong Kong Cronso am I in? Hong Kong Cronso, a chin by a Yankopon and home. Hong Kong Cronso, or Shambo, or Shadin, or dear dance yet, no chain, no boy me who Jesus Christ in the canyon.
His influence in our lives,
Hong Kong Cronso. Yes, you might say, be who say, a he has a bombora bemarin Hong Kong back home. A radia can you say, made him Hong Kong back home, and then a best my journey Macuma moon that they or dog Baba Macuma moon. Major, sir, a rush him a do. As I said, sir, a Nijia or cans no a boy, a man, a Barbara, but what the BN snow. Sa odai tre kuma mo nsene boy ma enya asumdwe se yekonso hwe mo a e boy ma enya ahoto enya akokuduro e tre no kre e boy nso ma enya enya odo ma yakuma mo fa ria enkora nyankopo ma nyina nso no we nyina ne nsemo a ani pa bebro resasin nso wo yere fi na ochi bia nso ta yebedi sacrament na se hum konkuna duana ne nso a and boy made a pound a pound so catch and say, Yemwa, Yankan, Jesus Christo, and then a foreign bar, what they are by my answer. Say, D, Zapamiswa, or Shambo said, the Hong Kong, 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 Hong Sir, obedi Nyakupon Ransom, so Debbie Brabo Monson. Sir, Nyakupon, so to your phone, sir, or chance that say, your chin home free, we are sending someone, I say, yet Nyakupon and Samoa, who holds a back home. The Bombardier, say, Bin Nyakupon Ransom, so near the country, and Concord, neighbor empire, near Becco Temple, net Yabel kind of cray, send articles of face to chair and swat. Sir, a bear yank on a cray, Mratini, and so what? Above why, Sam Ansabe, you might be on so what? Uncle Becker home. They tossed me in and said, A here say, yeah, per se, ye per se, Uncle Becker home. Why, share, boss, say, so Uncle Becker about what? All I know, Becker, so Becker Satcher, or Kumamu, and what you know. Now, on I'm sacquan, so Yakuma, I may own the crayon, since you better know, Kumamu. And free be a chairman, and run a miss from a year missionary war in New Jersey, no. Many of my companions, so yet see what come on, said Yanko Sre Nipperby. Now, near friend, Will Schaefer. I'm not a corner joint, Nifian Snow. Or catch us announced there on Perseo Betty and Sampano. Now, so no, me too, Macuma Mo, sir. Many a dear beer, not Mesomania de beer, many a da. Intimidate me, I too pronoun said by ya, a bill beer pronoun. Now, me besides, sir. Before Fobians, who fear hands or obit or person obitia as semi a person canoe. Now, Nebaba, I wouldn't fear do me and son do see answer a casse obitia as a sense that once were bomb pire, say by ya, obetin a couple of some or bomb pire, national, my near friend of Maddie in my city as some pony, national or bobo was you. And I'm as Maddie in my men and pie boy in Sino. Or Bussy, any part I had the essence, you answer, I'm a boss who was sorry, Mo. And stuck my foot in the door. Nancy, hot July day. I am a media dancer. Sadness, you made me night a tall pronounce by ya, obey my son, Panon. You tossed me and son and say, you bear and say, he has a bill who know a man who can catch a cassacher and son. Often communicate. Yeah, my behind is that Hong Kong so I can say what Yenimu. That makes sense to you. Now, or Casacha and so what? And so, yeah, dear, not yet, yes, yeah, near Tia Kumamu. Muntie near Nephi, I'd rather catch a Nephi, I'm not all bomb pine, so no. Now, Nippon, yeah, so what he know, dear, dance here. Now, Kumamu boemu. Now, what he, as man and Nephi catch her once, no. Now, what he walk Kumamu. An empire boy in the center. The voice of the Holy Spirit is still and so on. The priests expected the voice of Baal to come. Well, upon my tremor, Old Testament, Elijah, a man on it, Baal, a contoconson, not also what you say, said Radiba. On a later occasion, obeyed the denunce, a jabba, and a ready nimble. And from out the Cassia Binsu boy, break in pieces the rocks before the Lord. Nancy, not that the Lord was not in any sound and from any more as I say, was also Corso. Nancy, actually, as I was also Corso, I was as I was reaching snow a jabby. Nancy, not a ready anymore. The wind, chilling snow, unconquered by what Bocomo, yet to the neck, Kit Warby. As we pursue Senior President Monson, I chair and say, quiet brabo and swat. ehia se ebe sua ekwan honkonkon so nam so e kasa kire ho nia honkonkon ka kire nso no e ade a yete ya koma mo empere bi nso no o ka kire se yenya ade yesu ade na se yenkonye bibi se yentie sa asemion asa ye nsom nyankopon na ye ne nasem so a sa ade nyina nso enkoso enyini wo yemu. Nephi ka chene nuam layman ne layman so ka chene se Martin Yankopon ne empempe brain so na wakasa akyerem wo honkonkon so nam ne keto obi akasa akyerem nanso mo so de monte na asem essence na montimi ente na asem makoma mu busumi bi akyerem so na yasoma me se menko South America na menko sue asoro for wo Colombia ene Peru ene Ecuador na asase wo so kese bi nso abesi so na akum nipa bebre no as I say ene me bebre wo Ecuador ne Porto Viejo meti makoma mu se me yen kwesua enipa no na wote sa nkroyi mu nso na ekwan nyina asay na ntina enim kwan bi a enam so betimi akosra sa enipa nso no na wo ka kye se yentumi nko na nso no ho de meti makoma mu nso no na anyira ekoso wo makoma mu an check right nso ye betimi ko wo na ekoso na enipa na wo sa nkroyi mu nso would attend the hastily organized gathering. Na nipa bebre nso e bai. Ye ko stake center hon so na nipa bebre nso aba san hye mu nso no. Na wen nipa bia na onso wo beka asori ho. Emra asori ba san kun mu nso no. Na oba so obetie ya sempa na obetie nkonkon wo na kuma mu ne ebrabo mu. Na nipa bia na wo tisa hye mu nso na onso wo Wobusunye fuo minso ewo. Na meti makuma mwese. Me fa asofu diye tu mene fa nishira won. Na mi jina wanyi mwese. Mpo na meti makuma mwese. Mede mensa tu wanyi na tiro so bako bako. Na mi shira won. Na meti makuma mwese se menka san chira won. Senior Christo kasa chira asore manu emra obesra wa America manu sinu. Wa tunen sa frene manu na obompa ye ma won. Na ye wo emra ni ye wo ekudons na ye yeja awosru ne juma na wensu ye ne ma. Ye tosu na ene se. E hiya se ye be tiye. Die di kan ya honkonkon ka chere no sino mon kan ni fa e kan se honkonkon di menim emra na minnim ni ehia de metimi aye na enso okoso ka se me de me koy e koye de nyaka popese ehia se enso be sa se mi bunu ehia se de betie ene a edi kan a yete e wo yakoma mu no sino or if it is just our own thought. Ehia se yenyina se din person se se tini bi yemu a na yadwendwene ho se we ye mea me ne ana se we honkonkon no kasa kire mo. Ye ye sa nie ye a na enso ye busan ye ho an ye ho sem. Na mo tini Joseph Smith enso kire enso. Joseph Smith ka kire se se wo betie ani e dikan a eba wo koma mo enso a empen bri enso no. Ubedi no kure. Me bomo koko. Me mpesa mo bwesheshe awon wasem bebre esan se wodi honkonkon asem no so. Emna na me mission president wo New York City mo nso no. Na me ne missionaries bebre nso na ye wo ye die aduane wo Bronx mo. Abusiye me nso ba sa restaurant no mo nso no. Na wo na wo ho na ho ye de enti na me dwen se mission in for so one won kudi enkomo emra wo free restaurant me bu se mission se mission moti mobiti ne wo makoma mu ana abrante ba ka che me se meti mani meti wo makoma mu se men so na men men kwache won nanso manie manti mani de honkon ka che me ne so. Na me catch on say, elder, mumai yeni
Senior wants so any nipa or decan by my coins or your coins or him. Sansu Anna and I'm home soon, Yankopon, a bessay, a tea in Hong Kong, I catch a. Say, ye bomb, say, ye non pampire bomb, so ye catch a ready say. Ye perse yenia or perse a ya. Yankopon's bed chairs name ye bayer. Nasi ye tea in Hong Kong, I catch a and so what. Ye bayer, senior, President Monson catch a and say, ye bayer and Yankopon dumamu. Ye bayer wo honhom no so ye bayer djuma te se police for na se fire for ebano se ye tie ene edi kan ye tie a afri honhom no so a ye benyi no honhom na honhom no so betimi anam ye mu ye djuma bebre erodi aka che se fa wo gidi to honhom no mu a edi wani ma wo ye enyuma pa mama ye ntie ni yakopon ka che so se be ye ye benye ni je sense obedi enim odi enim onam honkonkonmu ene odi enim mama yemo emra se meye honkonkon meka ye ho na ye metie ni a honkonkon de mai ho ni bedi yakopon sense so media dance ye se yakopon timi ena honkonkon mu ho eka ye ho e boy ho ban na mebo mpa sense meka ye ho de bia na mebo sampa ye wo Jesus Christ di mo amen.
Yenina ebe kakwa no ho na yato come ye children of the Lord na yeto nwum ni wiya ebeti efe elder L Whitney Clayton aoka eduosun no ho na wiya elder Darlin H Oaks aoka dumie no so akasa chere okasa wiya kwa no ebeto dearest children, God is near you.
This is the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you.
Ajinkwa no eye na nwanwade a edikan ewo aware wedding bi ewo Galilee Mary ayo ne maame no na natuafo no so ho no Mary hu se na eya sudi ababeda no so se sa ade ebekoyie nti bra won koso no na onni onwon sansa nti na eha Mary nti okọ Yesu ho no na onu kasai Emma Mary eka kire onwa asumfo no se nia obeka se munye bia munye na ho no na kontua mi insia ewo ho no na na eno ne yemfa enum nsuo nemum ne yede ohro ye nase ewo Mose emranum na Yesu ka kire asumfo no se munfa insuo ngusa ntua mu na onu edigumu meko edru eye ma pepepe na fo ka jo se munsa na mu mfe ma onwa onwu aba party yasina na ni awudi enim no enum bi no ah na ye ne nwanwa na odwin se adenti na ensa na na edepa na afa ensa na ye deba na mribe bro hon ma na ye kaka se od yi enso aba ensem no echreze nyankopon etumi yo hon mo na e anwanwa de na empo no ade a ehu hia e wose esuan wo e wo John ansem wo kain ze Mary na oye obi a ya pao no so nyankopon obewo o nyankopon ba na watete no na na onim bebre efa agenkwa no sin obi a wasase su na onim ze na ekwan efa so wo na eye nwanwa na onim ze na onye bonida na onkasa te se emema akasa na obi ntimi nkyere na de efi se na ehu hia so bi bekyere bibi na Mary enim se na owo tumi so obe di ohaw bebre so ene se ode ensa ebema asa awarefoi na na owo jidie kese a ntimi hihim efa ne tumi kese a na wonim no na se na oka kyere asomfo no a na eye bibi kitue bi ana ensusu bi eni hu oka kyerɛ sɛ bibi obɛ kase munye bi amunye Mary na oya ababu kitua a Gabriel ba ne nkyɛn na na ɛha no sɛ nkrɔfo ɛfrɛ no sɛ oyo bi a yɛhyira no na sɛ ne na nkrɔfo ɛkyia no na Gabriel ɛma no nkrɔhyɛ sɛ mane nsuro na nsɛm ɔde bɛ no na yɛ asɛm papa na obenyin se ewo niyem na ode ajano eba ene beba asasi su na obedi hin ewo jekofie afibo na Mary dwin se ebeba se na we aba so fite mini beme bia na angel no eka kire ne se na ochen se nyankopon tin bibia betimi aba so na Mary eka se meye bibia nyankopon beka se menye bia na me bisa se na me bisa adenti ana se me bisa ho nsem bia ne ensunsun so ebeba me so na Mary ektu ni ho si ho no na onim ne enti a ewo se ye bisa nzo onye sadie no ana se sen ebeba so na oji nyankopon asem no etu no na onim senia ebebi ebe abesi bia na ordinary she nyankopon Mary ka se hwe oba bumu no bibia ebebe bia na emra me so senia wasem ne kire no na bibia ebesi ehun se ebe ye bibia nyankopon aka kire ze ye nye no na ye twi ye hu asi wo se ye di eda bia brabo ene nyankopon ensem no ebeshes na sa gidi nkitinkiti we ya ye di sua de scriptures na ye ya comes chire kom na ye bom paye no e kire se ebeboa me etimi adi o hawe wo abrabo isu na bre koning na na sa ene agidi we mu ema anwanwade ba ya abrabo mu na eboa ye gidi etisen ye aduaba kitu ebi na baba ebi bi kese wo ya abrabo mu na afi o hawe be ba ya abrabo mu no ebi firi o efise ye gidi e wo kristo mu no ema abotentim ewo ye kram na eboa me di ye house na bibia ekoyie emaye
Mfie kakra bi a etwem me ni bishop bi ekasai na da bia no na otu ni members efo. Na oma ehun se o hawa ewo asorimu ewo ni word na no na obia wo asorimu wiase mi na ebi wo nso. Senia ombeye ma aware akoso senia onwode adwuma ne abusiane asori enyuma ombetimi aye ni nyina word of wisdom ene adwama mo ho emfoni ne senia beya onwo ebetimi adi ransoms na ochre ne asori man se monko na monko kinkan Senia mbe kinkan book of mormon senia president monson echre see bitu yantu tusududu ne yasumo asori mu yedi akuma nyina empre bebre won mu ensema na onwo ekanze ah
I don't agree
men new engine tum senia ma wokikan nyina ya de papa ye kan ho nsem nyina asori mu na me hu ne menji ni se otimase Eya den na niema mi yiwe nyina no ebetimi aboa me won how eda mi sin. Eya asem misa papa enso emre ekon me ni bishop no nyina ehun se onwo ji onhutu eya niema nkitinkitinkitinkit no na onwo e yositi ewo niema nkitinkitis no ye ma onwo jidie ni ahoden ma etimi ko eboa onma onwo timi Info ebia na emfa enema na onwudisun ebia untime emfa enema wo yenketinkete no a wudisun ene enko bata asem kese na daos no enso no nyina ebobbo ho na esu ehu amehu no se ye ye enema nketinkete no da bia no ewo eno ne ade papa ebetime adwe ehu asi won mo Emo how I wabra boy mu and fa hon sen yet ye bit me a dien esu. Sa jidien any monk tinkiti empona biana and nin or how a die so ne emfa hon. And on a edi inshra e babi bia yem. Na monje neman. Ana or ye osre ni penny e was Syria. Na ni huwa din papa pay ye nens no ye kwata. Na abai wakitu ebi ekache nse Israel komisheni bi oho obetimi asane yare enti otimi efa srafo ni niema bebre achedia de ko Israel na oko Elisha fie Elisha asumfo nye nenko anu kache nse erade nse ko na ko kukro hun ewe river in so Jordan and Prenson na adie kitikiti we sa die kitikiti we ya odema anu na osrani kese we se na odwense ade we nyanse nim na wo kachen bisin na fe ne buafu anka wan ye bi kra na e wo se nka em wo ko dan ne ho ana ne buafu nanso no ne krofo no kachen bokor se senka wo senka o kase ko ye bibi kese anka wo beye na onwo hun se se oka se koye bibiki tue bi no unko nkoye ana empuno se wonti ase a leman eti ase e na odi oko na kokoye oko koto nu ehye nsuo nu emprenso eye jordan nsuo nu na ne ho eto no some rewards of obedience eye asetie bebre hon man ehun susu aso no eba ntentem ebi won so age se ye so ye hwe na pair of great price ye kind free adam bra na ogire no hu di mransem no so sa odi oba fore na edu ba bi a angel no bebi sa adam se eden ti na wo ye sa di we so se min nim age se yankopon na aka kire mze menye na angel na ka kire no se se ne awoye no eti se at ye pepepe tsenia agya no ede ne ba no ba bebwa fore no na saa ade na odema adam no eba ansa na adam atrese obedi nyankopon mransem so enna bebre a na onim ne ntia oyɛ saa de no nyankopon esra ye ewo se ye tokosu dini mransem so ewo asori num na on treye
nemre a obeye saade no na onchre en funi no e wonfitiansiem agyezi ye digidie ani daso na ye de ereche erade no erade ekachese yan fire rain she nimu ni ndi nachi na obstresse my nwinwi if you say yehu na somebody kokose my hwehwe bibia emre anase bibi be free straba na nema ebebe ye e wo bra ye de ye gidie ehim na yetimi atokoso emponze emwaye n beba ebe chance na emwaye n beba men kase wakatu eni keke na bibi ebe kachu bia na inemu mu bedwen ho na de okura hye ewrade edo pepepe ni mu e wo ne mra odi be shrae na sa en so hwe ba ya yegidie mu nu e ba wo bra ye ye ne man kitin kitin de bia tis e wo gidie mu na no ansan eno ansan na sa in shra na ebe free sra ba no ebeba eno bra ya kire se ye be ye bibia enyankopon a kire se ye me bizas abre ben anase aden anase kwan ben so ansan na ye benya ensuso a e free gidi ene abotrem se ye yire ho edi nyankopon mransem no so a ye a ye nkase bibi emransan na ye consciously or otherwise na ye nyina ye pa anase ye mpo ye nyina ye yi obi e pese ye som no ye kire se ye be som ewrade no gidie mu se da bia ye bibi enkete nkete ewrade no e che ye se che ye boss o be wu wae na ansa no be yesa na e wo se ye tu anamon ne ye de ye gidie che ni mu se onim ba bi o de ye ko efis onni e kwan no mo ma ye mfa ye ya ye to ani enhyene ma enkosi esoro na se ye di gidie edi na chi a sene a ensu eko ensem no ye nyabra bo nso besesa na e ba be ye te se bibi a ye papa anka e ma ye soda trust gidie ji erade ni din na bibi a obeka che o se ye no ye e wo Yesu Kristo dim amen.
Our first article of faith declares. Yeah, did you hear me? Chance, some idea can't say catch chance. Yeah, the Yanko Ponding. On our age, our stroke. Nene Doba Jesus Christo. And then whom Concono. We join other Christians. You need a Christopher, we are singing in the Amazon. So, a GD is a fat Yanko Ponding and Doba and Jesus Christo. Nanso, near your GD, a found one, Honorson. Yet the energy is strong. Yan Yan is there. There are Christopher Freno, a Holy Trinity, and also Yan Tumulo. Emra just mean who no dear decans no or catch and say oh nipa me no and I'm sank in Winston Yankopon a chair say near any pana a chair and find Yankopone a straw him on the for an yana incomprehensible and then also yes you name say and yep yeah nipa be chair say Yankopon ye nipa bitch matinas and as you be who knows no you name say and yana correct now yes you name say Onyankopon ye nipa ye betumi ehu no na sa enimsie enimdie nso ye ade a success of why boa mate nyankopon cheche nyina asiru wo chenkonkon se bible nso no yesu kristo bo mpa ye I can say when it down kwan se sene be ye behu wo wonko a wo nyankopon no kora no doba yesu kristo a waso mano no and will not and you may be a yebe yes be hun yankopon ya jimo bi a efiti ase ya san ebe ba asase yiso yebe ba asase yiso just me so chair say ebe chepa an san ebe hun enyema nyina yankopon pese o kire no so ye nam sa enimdie so Israelites, the nature of God and his relationship to him. And I'm saying the Jesus be hun Yakopon. And I'm saying kwanse Yakopon and I'm the prophet I comes before Isaiah so e ka kire. Ni pan se obusa on se. E fato ho be na mo wo e ma Yakopon ho.
Have you not heard?
Moment here, and that's a moment here.
Have you not understood?
And that's a moment here, sir. If it is, we are seeing features here in the answer. No, me and Sammy Waho. Now, yes, as Raymond said, you name, sir. And if I mean, sir, or what a strong human teaching of foreigners, no, where any permian, sir. Now, sir, you see, as I didn't see for Joseph, or catching, sir. Yeah, you also know our Hunam, any Kotuji. Now, the balance of the sound, and so who comes here? Only Hunam, and I said, Bonnie, who comes to him, sir, and into a born with me at Timo.
As to the supreme position of God the Father within the Godhead, as well as.
Yeah, you also know, so also know, would the.
The prophet Joseph,
a war, a straw, him and Shishamon, now Joseph's chair said, and if it be a soa, and Yakupon, a boo, a straw, him and so a man, once who obehun, no one himself. Yea, nipper means, sir. Ah, or what could that to mean in a was straw him, ma'am. Now, sign it per me and signs on your frown, Yakupon, or the kind, or no, about we are seeing in answer them. Yakupon tossing me, you know, ya junk one. And Yakupon tossed me and son, and near Odia Dancier. Yet you also know what tip point any moon. Yes, the Christians now also be ball and come in. Now, Concordance with the Dancier.
To the members of the Godhead from what is revealed,
yet it's a sense meaning, I say, as I say, and I'm near Yakupon a year train, and was Amory Monson. And say, Musabit said, and here I may fear. I didn't know what I see, so, and here I may cause him what? When you answer your friend, Yakupon, Dan Quanshisha, ah, I will answer Yakuponsha and Nijin Sisha and so on. I will Trunkun Monson. Yeah, Yakupon, you answer, ah, your what? Sabra Bromunson. You per se, your Dan Quan. Nansono. A man in the Tin Yakupon channel, now so Yanina Cosimia, the Abitmi and Yinibia, and so on.
Presided over the creation of this world.
Now, so that's Yakupon, yet you also press or boy and so on. Or Bas, I see so. No, or the Yina Bas, I see so. Now, or per se or share. Well, so I share, say, you bid him ransom so near Tinia, or per se, yeah. So I say,
the fall of our first parents.
Say, your quabra, and I'm a dear Adam, the evil year, and so no,
and become subject to
physical. And also, am I to me, your bonnet, near to me, woo,
to overcome all of those.
Nelson, and answer, yea, also, not when you set wing, you answer by higher ones, no. Or, yeah, she shan't say, may a baby wing, you know, so. And now you name Yakupon Shisha and a Juma and Sandy Pammy and Sandy and Angie and Sonon. You see a free Bible, Mose. And Santa Paul, a baby, and then try to me, you know, a man, Corinthian for Sonon. Or catch that one, sir. Effa Yakupon, yes, cruising in Doba, and then Hong Kong Sonon. Or catch that, sir. And MJ free, yes, Christo Hong. Any other free Yakupon chain
of the Holy Ghost,
any Hong so and come on.
This biblical scripture,
Santre, what Bible, that's a true conclusion. So, a boy, I mean, who said, any permian, sir, and the what, sir, a straw teen in the moon. Now, yeah, Jaws, on the air, papa. Now, the Doba Yusiku, so no, so man, said, oh, my dear, and quite. Now, Hong Kong, so, and I can't you.
While we know
Yeah Jason answer no decanson.
What we know
in himself you name be bray and fan yankopon. Now so you name se or no odi moon o decan. Na in himself in the plan of salvation. Na in himself honest no demo and all the answer share one no bo we are say and in ye two asun yin anson. And a Bruce Armakon catcher and Sano be one so cast a catcher and say
true and living God.
yeah, Nyankopon ba ko pe a na o tiase e wo wiase nyina mu. Eh ye gya osro. Ah ye friend Elohim. Ono no, yeah, we ona wo ye. Oboye. Ono bo wiase nyina ano. We Nyankopon no ono so no wo ye Jesus Christ na gya. No ye nso ye gya. President David Omar Kane so che se. Nekra edikan a Jesus Christ che ne se. Se di enim di church ye di wasro di wasase nyinya no se ene se Nyankopon ene ye gya wasro ono no bo wasro ahema mo ne asase so. Nya yenim efa ye gya wasro ho eno so Yesua nyinya nso firi ne doba Jesus Christ ene ne church ho. Ene Jeffrey Holland so akere se asemo edi mu pa so Yes Christ so be chen se o be chen se be hu se ne nya kopon tie na o pe se ye nya so be hu se ye betimi akon nya kopon ho na nya kopon ye gya se ne o ye Yes Christ so ne gya o ye gya o soro wo babu mun so no du mi no kofo so e chere se na Christ so wo se ye gya o soro. Na Yesu Kristo no so anka se so mo hum ya na mo hum eja osoro nso no eja osoro nso no obo ye honhum ye nema wodo ye bibia we nyina nso o ye se menya obebo aye ono no de dan kwa sheshe nso eto o mai na enam ne tumi nso e na e ma ye nyina nso ye chimi ebenya animonyam. To mortals, the most visible member of the Godhead. Nipa wa yom sa sin yin answer ntie. Nipa yinim ni bebre no any Yesu Kristo. And church kun bi a. Asore mpeni fo kan wo afi apem ahan kun ne kun ne musu ka chen se. Yesu Kristo na Nyakopon ba odi kan on ye wo no. Wo honhum mo. Na wa sa sin so ono kun an wo Nyakopon ba. Na a genuine so and offer Christo say omen ye a general a juman and to save the children say be ya be fa a general to me na odi abo wiase bebre na so be yi obegi en afri boni ho ene owu ho na sa afri boni so ene afre ye dimo pa na ejina pintin wo dan kwa en sheshe mo no. Personally introduced the son. He said, "Emre konkon bia e no anso e bai anso no." O ka che say, "We ni me doba Jesus Christo, montie ni woka no." Jesus Christo ah wo ye Nyakopon doba anso no. Ono wo kasa che ya come chef one anso. The said Emre Christo yi ne ho de che Nephi for ono. Ni wo so rechi anso no. O ka che say ono ano ye Israel for the Book of Mormon and to the Latter Day Saints. No, I catch your Book of Mormon and a chair hunting for moon as soon as said. First presidency's a general doctrinal exposition. Oh, yeah, Jack. Now the banner so a year, I junk one. The third member of the Godhead is the Holy Ghost. The Otosimi and Sunday, Hong Kong Chrono. Spirit of the Lord. Maybe a friend of Hong Kong Chrono. And I said, do kan ye ho personal revelation mun konkon no so ye oyɛ ne sɛ oboa ye ma ye nyina ye so ye nya honhun sɛm efrɛ Nyakopon ho mun konkon no so na ɔkasa kyerɛ wodi ye bu na ɔne ye ne ye gya ɔsoro di nkɔmɔ na odi adanse ye fa ye gya ɔsoro ne ne dɔba Yesu Kristo ho Yesu Kristo hyɛ bo sɛ sɛ mun konkon no ba ono anso no be kan ho no be kan ye wono kran nyina anso akra Kristo no akyen ye nso no nkonkon so boa me hu ne ye no kre ene dia enye no kre e boa me maye nye nyansesem ne boa ye wabra bo mu nyina anso no ena mhonkonkon so ena Nyankop ena kopon na mhonkonkon so na ete ye ho amaye tene no fo
Enti ekwan ben so na saa entiasie yi eboye ema ye bo abrabo se konso ho mo na se ko abra abrabo ye dimu nso no. Enam se ye nim no kre efa ye jere also running the by Jesus Christ one ene ho konkon no ho nso no. Eboye ema ye ho se ye nim ekwan yakopo se enam so se be ya ye benya dan kon. Enim ni aye som no. Ene adenti a ye som no. Yenim nipa oboan ema nia yepenyina anso eba mu yenim se yenim nipa enam no so ema yenya san hyere nyina ho so no ekwan be so ne enam a yenim san nim die yenim wenya anam se honkonkon ho ayedi akyere enkomhyefo akyere se ye pese ye beye te se nipa nyakopon Yes Christ pese ye anso a ehia se ye benya nimdie ehia mpo se ye ehia mpo se ye beti akuma monko a ehia se ye beye ne edidiem honhono che enso no we ase musu de wo che se ye behu ade wo chirem konkon musu de o che se ye menye de nyakopo pese ye beye Brother Thomas Esmussen so aka che enso Adi edi mu pa fa Nyankopon hun. Ese se ya be ma nya dan kwano eni Jesus Kristo. Se Jesus Kristo me mo ame wu ame mo afori ame enso a. Ye nyina anse be yira. Enwie pe yase me nya gidi enko a ehia se ye be sua na ye be tie. Ye be won pa ye, ye be hwehwe, ye be sesa ye brabo. Nebe ye de Yesu Kristo epese anye ehia se yebedi ne mransem so ne ebetie ne hyehye konkron so ne ye yesa ni me ya san kwan nya so ne ebetie ye menam so ebe nya anigye ene dan kwon wo makoma mu ene ahomobro mu ahomrem so me dia dan se se de President Monson e ka che se We need quant training in the air and a career. Minimadansi die, I can't near President Thomas S. Monson, so I can't change. So, me dear dancing said, You were Yeja was through, ah, what doing? Me dear dancing said, You conquer our or kind of honor train, yeah, yeah. Me dear dancing, if I use Christo home, where you're junk one. And I'm on one who's near winning and training, we use Christo demo. Amen.
Thank you.
We are grateful.
Abakwasem no enipa edi ehu ma enkrofo eye ade a onwo peso onwo ye na awofo ma no emo onwo ma ye ni onwo peso onwo ye ene onwo ewo nyuma politicians nso amanyofo efos ema enkrofo betu abama on onwo onwo ton ne ma nso enim senia ebetimi abo onwo onwo ton ne ma nti bribia no no onwo ye na bribia on ma onwo eje ne ma bi echesese ya mamo toye ni yeduani anaze man to bibi efa ye funsu a wanhwe ana wabra bobeye basa na fe woni nji na weku na yesri wo sani meoni akase nya dia sadiwe ye ebetimi amaye ye ne onpese ye ne da enzo no mri bibri wo hon maye ane ye ne ehu kura ne se ye nso kura esa de sa and nima we bi e man kwafo ye ne ye peso onwe ye na ensem ane e obotai mi nu ne di kan se e betre na yadwen ho e kwan a ye ye de ehu e ma enkrofo ye ade e ne ye aye ho ana ne to sumbi nu se me hye se ye mpe e kwan papa so ne di kan Mama yenhwɛ ehu na yɛde hyɛ nkrɔfo no. Na mekra sɛ ɛdenti na yɛn kase yɛn mo seat belt anase yɛn fasikansi anase yɛnyi yɛn ho firi bɔne mu. Na ɛyɛ nokorɛ sɛ ehu atumi de nneɛma bebree ba yɛ so meɛ sesan yɛabrabɔ nanso no saa deɛ naayɛ a ɛnkyɛ ɛna ɛmu ndɔ ehu ɛmfa to me ansesa onipa komada na enya de a ebetimi asesa enipa a odi odo epenia eye na obeye nyankopon asede enipa a onwusuru ade na obekensema ye niema eye nanso no onwu enya atinka ane ade papa wonmu em prebebre na 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 onwu hu ne onwu nye na fe onwu dwane dwane na onwani ebufu abom na mmre bebre ho no maya na onwu gidie na fe nso bibi onwu ye bia no na aye ntokwa ntokwa kwa na sa ade we se e de wabrabom ene se enye enye ewiase nkwa keke era na ma reho se asori mabi nso etimi eye sa ade ne bi ewo asori mu ewo se wo fi anasa asori mu anasa adwuma mu anasa enwade onwe ye o bibia onni nkrofo eye ade enipa bebre hon maya no onwo ekasa tia sa niema we nembu no onwo hu onwo mu na onwo hwe se obi ebe edi onwo mra so nanso no obia endi sa niema so na obi anya onwo kasa kiron kasa boni e ha onwa dwe bi okra no bu on na urade na kasa se ye de to me anase ye shenkrofo so e wo bonim e wo nipa e nyam nipa maso a e soro e betwe on hwa frie ho na sunsum no e be diare ho na ebufu beba ne mu na mre bebre ho no ma ya na enso hwa ba ye mu se yen yen kase wo ade a ya ye e be ne firi so beba no e be kyerɛ se ne ye ne ya de papa na na ye shenkrofo so na ye no dindindin no enumum no ebeboa mankrofo ayeye enye nokre na ewrade na kase sunsum no enu bai no ene odo enije asumdue se ye be sumache bokoye no jidie ene ahobrasie na bra me ba be hu me agya wo so no eno na me hu se ne a okyerɛn ene ne ma ekwa a odidi anim onfa ebufuo na so obetie obi ka na so wo koye bi etie obi ka na mom ne butae ne se odi ene na dwuma ne na nyonyam ne se obɛ wo wan ne wabɔ ya ba so no de aba ne nkyɛn onyankopon ekyerɛ ne hu ekyerɛ Moses se oye obi a owo ayemye na ade papa woni mu ene no krenko na ahye ne ma yenge japa no edo o maen eye ne ma no efa ebru bibia ene ye yetumi ni ahode ye betumi ate ase ekura ye nte ase so nti weze enkyerese onyankopon ebu nani gu bone so a anase obi a wondi ne mransem so na da bi da debida nemom no opese osesa yen enye ye yesuban keke nemom no opese osesa ye tibia na opese ye sesa ye koma opese ye tu ye ma ye nsaso ne so otrese mu a na ye yi ohufrie mu ne si anim etukoso na ye fa ekwan trene na emu eye ketu anusu na opewei eman efrise odoye efrise sa kwan we ene enije ekwan no enunti no ekwan be nso na nyankopon ehye ne ma so so onu be ye ne eye ewo ye breimu osuma ne ba no Onyankopon ede ne ba doba kro Yesu Kristo no eba se o mekyeren ekwan pa no. Nyankopon e sheyen kran e wo embrasimu ɛne akorɔkorɔ mu ne ɛdɔ a ɛnni awieɛ onyankopɔn ɛwɔ yɛn nkyɛn ɔdɔ yɛn na sɛ yɛhunti a ɔpɛ sɛ yɛsɔre ne yɛtɔkɔ so biom ne yɛbɛyɛ yɛnya hoɔden ɔno ɔkyerɛkyerɛ yɛn ɔno na yɛyɛ nidasoɔ ɔpɛ sɛ ɔkeka yɛn ho ne ɔde gyidie keka yɛn na ɔgyeɛ di sɛ yɛbɛsua ɛfiri yɛn mfomsoɔ mu na yɛahyehyɛ nneɛma yie wei ne ɛkwan pa no wei ɛkwan a ɔbronsam ɛpɛ sɛ yɛhyɛ nkurɔfoɔ no sɛ na yɛbɛma abɔne ɛwɔ wiase mu koraa yɛaka no kakraa ɛwɔ mu sɛ awiase yi mu no ɛnya deɛ awie pɛ yɛ deɛ nanso no nkurɔfo bebree hɔ nom a ɔngu nnim bɔne ɛnso no ɛsiane bɔne a ɛwɔ wiase mu ɛne onipa bɔne a ɛne tirimɔden a ɔwɔ hɔ nom no dream ɛne katasehyɛ a ɛwɔ yɛ abrabɔ yi mu no ɛdɔɔso nanso no ɛfa ɛmfa wei nyinaa ho ɛnya deɛ a mɛyi mɛka sɛ nka menya nka mɛbɛ wiase ansa na saa bere wei aso nyankopɔn ahyira yɛn bebree a asikasɛm ne nyansa ne biribia wɔ yɛabere mu na afei nso no yɛnyanya nyankopɔn na sɛ yesu kristo ntwerɛsɛm no nyinaa saa bere na ɛman a biribi soronko a yɛgyina ɛkyerɛn yɛbɛtumi ayi yɛn ho afiri ɔhaw yi mu anaasɛ yɛbɛtumi adi so na sɛ medwen sɛ nhyira wei ho a na mepɛ sɛ mebu nkotodwe na meda awurade ase ɛma nyankopɔn sɛ ɔde ɔdɔ kɛseɛ a ɛwɔ hɔ ma ne ma nyinaa ɛnsi da mengye ni sɛ onyankopɔn ɛpɛ sɛ ne ma ɛsuro anaasɛ ɔno bɛgyina ɔbɔne mu ɛwɔ wiase no onyankopɔn ɛma yɛ nsunsum sɛ yɛnsuro na mmom ɔma yɛ tumi ne ɔdɔ ɛne adwene mu da hɔ nom na wasan ama yɛn nneɛma bebree kyerɛ sɛ yɛwɔ sɛ yɛma yɛn ani gye ɛno ara ne sɛ yɛbɛhwehwɛ na yɛbɛhu saa nneɛma no awurade no ɛkae yɛn sɛ mɛnsuro na mmom mo w'ani gye na nsuro me nuanom mmaa ne mmarima yɛyɛ onyankopɔn no ɛma no yɛyɛ onyankopɔn ahotefoɔ ɛwɔ ɛna adi akyire no yɛ mu ne yɛ din mu no ne ɛkyerɛ sɛ ɔsɛ yɛhwehwɛ awurade no da a ɔsan ba na yɛsiesie yɛn ho na yɛtumi ɛde ahyia no ɛne ewiase mu yɛde ahyia no na ntunonti no momma yɛnsom nyankopɔn na yɛndɔ yɛn ho yɛn ho momma yɛnyɛ saa adeɛ wei ɛwɔ akukuduro ɛne ahobrɛaseɛm na yɛnhwɛ yɛmbu obi ahofin a ɛyɛ ne som anaasɛ nnipa no me nuanom mmaa ne mmarima yɛahyɛ yɛn sɛ yɛnsua onyankopɔn asɛm no na yɛntie sunsum no ne no na yɛbɛhu mmerɛ a yɛwɔ mu nsankyerɛne a ɛwɔ hɔ nom sɛ awurade ne ba ne ba mo nti no yɛnnim yɛn ɛha a ɛwɔ wiase mu nyinaa yɛnim ne nyinaa ɛne ɔhaw ɛwɔ mu yɛnim ne nyinaa ɛno no nkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛde ɔhaw ɛto yɛn ho anaasɛ afoforɔ so sɛ yɛhu ɛbɛhyɛ wɔ mu na yɛhwɛ saa yɛde yɛn ho nyinaa bakɔhyɛ ɔhaw a ɛwɔ wiase mu no mondwen sɛ yɛde yɛadwen ɛbɛkɔ ade papa a ɛwɔ yɛn mu ne tumi a ɛwɔ onyankopɔn mu na yɛde yɛn werɛ bɛhyɛ no mu na yɛbɛsiesie yɛn ho de akoma a anigye wɔ mu na yɛde bɛtwɛn ne ma yɛ ɛto so mmienu yesu kristo sɛnea yɛne napam hyɛ nnipa no ɛnyɛ sɛ yɛbɛyɛ abubuafoɔ ɛsiane ɛhu sɛ nneɛma bi ɛbɛsi ɛbɛba yɛ abrabɔ ho na mmom no momeɛ tɔn kɔ so wɔ gyidie mu kokoduro mu ne sɛ yɛbɛtɔ akɔ so na yɛde yɛ gyidie ahyɛ nyankopɔn mu sɛ yɛhyia saa ɔhaw ne ade pa a ɛbɛfiri mu aba no ɛda yɛanim no yɛnnante ɛwɔ asuafoɔ mu ɛkwan no yɛ nko a wɔwurade nyankopɔn no ne wo nenam ɔngya wo hɔ nom ɛnyɛ deɛ a ɔbɛpa wo Erade no ebe kwa mao. En na wonso ubenya wasum je. Na ehun ai wo hon momenhwe akukudro. Na yenya jidi emu es. Na yenya akukudro se obosha na de aman se akundie bie ni hon ma be hyehya a ebetimi adi eso. Yetna eti wias me mu ode ana eno kra eno sanete ewrade nankasa kase ewias mu ubenya o haw bebre nenso no momamani nje me medisa ewias isu ubetimi enya jidie na wagi na di ayesa ubetimi edi obrabo ayase ene apama yasese ene se yebedi ni nyankopo mransem zo e obrae or how abayans eno kro no yebetimi aye ifiso onyankopon ahye bose bibia betimi aba beye eye ne papa maman so obra udi ne mransem zo eno ntino momayen emfa yehunu nto enchen na yemfa nigie ahobrase enidaso ene akukuduro se erade no ne ne o menuanu enam fufu menuanu ma ne mema ewo kristo mu se ye behwehwe ye behu ye hu se ye yesuro na ne ma ha ya dwen ana se ye ya ye nsem ene ye yesuban ene ne ma ye ye e mankrofo suro ye a me bom pa ye ewa hoden ewo mu nyina se ye be twen ho afri sa ehun mu ewo odo odo kronkron na efri kristo mu betwe ho afri sa ehun mu na sa odo a wie peye ne etwe ehun firi ho no kristo odo na wie peye no etwe ehun firi oha mu ene so ye be shenkrofo so kristo edo no emaye maye ebre ho ase na yenya akukuduro se yedi ajinkwa nachi kristo adọ na wie peye no eman akukuduro se yebeto akoso efa yehum na yedi ye gidie ahye tumi ene ade papa efri yenga japa oso ene ne ba yesu kristo ye wo ye fie mu ene bebi ye ye juma ene asori ene ewo ya yakumam moma yenyi ehu ene emfa yesu kristo do papa no enhye won yesu kristo do no ehye ehu ase ye degidi eba na saa ne do no ebeboa ema yehu nea yenya gidi ne ye de yehu edo anyankopon de man ne nhyehye papa ene ne trosem no ene ne nema opese ye disun ebeboan ema yetimi edi onyankopon agidie no sun se ne mransem no ebeye nhyira na emeye adesuade ma ebeboan ema ye ye ari adoye na yado enkrofo foforo ne yetimi edi ahye ho aye na adwuma no ebra ye de Kristo do ne hye yakoma mu no yebe sorry na yenya sunsun foforo na ya nante ani Jesu ne kukuduro mu na yenya ne na yete ase ewo kanea ne anuonyama efri Yesu Kristo yaje nkwa no me di adanse ewo sa en mene apostle John ehu bie ni ewo Kristo adom menuano ma ne mema menam fofo onyankopon enim pepepe odo ye onim nia odachi ebeto opese ompese ubesuro nemu ubegiedi na tina ne do aiye peyen we ni min paye ni min shira ewo yesu kristo din kronkron ewo yesu kristo din amen.
our beloved Heavenly
Father.
We express our sincere gratitude this morning for the privilege and opportunity of being here
today's
session. Father, for the beautiful music that's been provided by the Tabernacle Choir. Inspiring
and uplifting
messages and testimonies
that are crying.
We love President Monson. We're grateful for his counsel.
Book of Mormon and the temples
we pray his well-being. Now, Father, we pray that we might be worthy of and sensitive to the influence and prompting that we might make the right choices
back to thee.
We love thy son. We pray for thy glory.
The
glory of thy son. In the name of Jesus
Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 187th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.